abasajja tetulina kusuula buvunaanyizibwa bwaffe ng'abaami, ne tutuukane kussa erisuulira bakyala baffe abaana. Kati abakyala be twafuula ng'abaami mu maka, olwaffe abasajja okwesuulirayo gwa naggamba ne tubalekera obuvunaanyizibwa obwandibadde obwaffe. Nsaba tutuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abasajja mu maka, kubanga ekyo kitukakatako ng'abaami okulabirira abantu b'omu maka gaffe. Geoffrey Luyimaga Emmanya, noonya Katonda.